Basayana misato eleki na bandaki makambo oyo eleka. Kasi na ngonga oyo na kolimbolola bino makambo oyo etali mikolo oyo. Mosala ya eglise epesa ngai bo posa ya kosala ba recherche na Pacifique na mboka ya Vietnam. Pona ngai mosala yango ezali koleka mobembo yango moko. Nasalaka mobembo yango ya 40 ans. Nazalaka soldat na tango wana. Sima ya bamvula ebele, nazali kaka kokanisa esika yango pe na ba oyo tozalaka na bango. Jacob akomaka ete, kobika na biso ezali lokola ndoto. Pona ngai ezali solo ndoto. Sika oyo nakanisi lisusu esika yango na sima ya bamvula ebele. Masala ya eglise esengaki ete nazonga lisusu na isika yango na mwasi na ngai. Nayebaka te oyo nakokuta kuna na sima ya bamvula ebele, kasi oyo nakutaka kuna ezali te oyo nabandaki kokanisa. Na esika babundisa ngai, bayambaki ngai na esengo nyonso pe na kimya. Ezala zamba oyo natikaka ezalaki lokola ezongi ya sika. Nakanisaka nakokuta makambo oyo ya kala, kasi nakutaka makambo ya sika na oyo ekoya sima ya kitoko. Natango nazotambola na kati ya zamba na mutu na ngai nabandaki kokanisa makelele ya manduki. Pe nakanisi bakamarade oyo bapesaka bomoi na bango mpona kobikisa biso. Nakanisaka moko na bango mikolo nyonso ya mandalala ya ya Pasika.
Palm Sunday, the Easter season, 42 years ago, almost to this very day.
Our infantry battalion makambo yango nyonso ezali lokola na bongo na ngai na kati ya zamba makelele na ba helicopter makumbi pepo ezalaki tala ngai moninga na ngai na kati ya esanga. Nalongolaka na Sivier Morris kati molimo na ye oyo azalaki na kotala makambo nyonso.
Loading the wounded men on the chopper, I urged Sergeant Morris also to get aboard.
Nasengi pe lisusu.
Once again, I admonished him. Once again, he refused. Finally, I said, Sergeant
Bakuki, Tilelo.
He looked at me, his eyes earnest, pleading. Please, sir, he said. And then these words that will forever haunt me.
Yeah, Sergeant Morris, atalingai aibisingabo. Bakuki koboma ngai na ndenge lokola ngai te. Makambo yango nyonso ezali lokola ekomama na bongo na ngai, na kati ya zamba makelele ya bahelikopter. Mokumbi pepo azotala ngai moninga na ngai na kati ya esanga. Nalongolaka na sivyepo nazalaki na elikya ete akobika. Liboso butu einda mokolo yango moninga na ngai Cyrus Morse akataki molimo na ye sima ya bitumba. Ti lelo nayokwaka mongongo na ye ezoloba boye. Bakoki te koboma ngai, bakoki te koboma ngai, bakoki te koboma. Kasi na ngomba moko azalaki na kozanga koyeba. Liwa ezali tango mususu lokola liseki. Kaka motema na mopepende ekabolaka biso na liwa. Na ngonga moko, moninga na ngai azalaki na bomoi, na makasi nyonso sima bomoi na ye alongwe na nzoto oyo ezalaki na ye.
Like Sergeant Arthur Morris, none of us knows when that passage will occur. Of all the challenges we face,
perhaps
the guided sense that mortality goes on forever. That we can postpone until tomorrow, seeking and offering of forgiveness, which, as the gospel of Jesus Christ teaches, are among mortality's central purposes. This profound truth
solo oyo amuleka azo sakola yango na buku ya Mormoni. Tokomi na tangu oyo esengeli tomi bongisa pona tokutana na ye na Yawe. Ezali tangu moto nyoso asala maye maso esengeli. Nasengi na bino bozala te mokolo ya suka. Kaka molimo oyo ezali na nzoto na tangu ya liwa, kaka pe molimo yango ezali na nguya ya kozala na nzoto ya mboka ya seko. Maloba ya makasi oyo amileke na tangu ya lelo, Apostle James ye alobaka boye. Lokola boyebi te oyo ekoya lobi, pendenge ekozala bomoi na bino, ezali lokola mopepe, eyaka pe ekimi mbangu. Tozalaka batu na tangu ya tokufaka, tozalaka pe batu na tangu na mokili mosusu. Natonde alma na ndenge ayavasa tozali na tangu.
In the sense that Christ's atonement conquers death, both physical and spiritual. And provided we have so lived today that we have claim on the atonement and grace, we will live forever with God. This life is not so much a time for getting and accumulating as it is a time for giving and becoming. Mortality is the battlefield upon which justice and mercy meet. But they need not meet as adversaries.
Singeli to bosana te ko senga bolimbisi pe to bongola mitema pe to zala maboko pe.
It remains only for you and me to both seek and tender that forgiveness, to both repent and extend charity to others.
Bongonde to kozala na makoki oyo ekolekisa biso na porte ya nzela ya lola. Tango oyo ezali ya kolimbisa na ndenge pe Nzambe akolimbisa ba ndeko na biso. Luka alobaka ete zala na botondi. Perfectionnement ekoki kobungisa yo nzela kasi tokoki kozala na botondi. Suka ezali kobongwana pe kolimbisa na nde yango Nzambe alingi po na biso. Mobembo na ngai ezalaki komple natalaka na nzinga-nzinga na ngai na ye komona ete kimia ezali na monaka future ya malamu. Na kolo. Loba epai ya moninga na ngai Sergeant Maurice. Nazalaka reconnaissant ndenge Yesu apesaka biso bomoi na ye na tango ya pasika oyo azali na se akomatisa likolo ya nyonso. Makambo ya Yesu Kristo. Amen.